ZWAP.com.
You know what, man? This is DJ Medico on the track.
Alkin Studios.
A real white kid, the rhyme. Rock City with Broke a new Emmy. Love a boy. Na manji swapa TBP. A first time na isako kuno party. Na double fiat FT ref kanji. Jiba na magelo wa mapumbari. Patoke na chitaka kulina mayo bari.
Betele chikapu nwemo. Na tuwa mwoneka nishifidi buino. Apa kushani na poneke na magelo. Neka fechi deni da. Neka tumone dance.
Hey. Neka tumone dance.
Apo pe ne apo.
Neka tumone dance. Talk shana ba mapumba deji.
Apo pe ne apo.
She like a chili lech.
Namaste, ay. Piki piki na chili da leka tushane. Teka nye ninga kuweke na tukane. Ni first time kuno tofika wa gai gai. Yole shufu wa ikada whereby. My fine girl on my yo party. Ni first time vati vati halo hai. Godi femu doni no wadi. Hey, namaste.
Okay, kanshef kwa bakuno kun twifi. Ndole shok ndeti fela finchifi. Kufia kulabisha madamu ifi. File cha dance hadanga makofia ifi. Detu yepona kumushifi. Mami pala mina njikata konefi. Nine njiko wila mona tibufi. So mane tu spenda kwa timelote wakati. Anyway, first time na isako kuno party. Na double fiat FT ref kanshi. Jiba na magelo wa mapumbari. Patoke na chitaka kulina mayo bari.
Betele chikapu nwemo. Mgatwa mwoneka nishifidi buino. Apa kushani na poneke na magelo. Neka fechi deni da.
Neka tumone dance. Hey. Neka tumone dance.
Apo pe ni apo.
Neka tumone dance. Ta kushana ba mapumbari deji.
Apo pe ni apo.
She like a chili lech.
Hey, maka swag. Tatu mwoneka mwoneka kuno kuntai. Gatwa mwoneka ishi wa filibu inuagai. Haiko na kui soko la meno. Iseni kushane no kuchirisha chapa. Bantu tulakafio musumba.
Hello
foot tulashanisha mabumba. And the one thing fenate mwako. Yes. Okay kuli any type ya magelo.
Tonight we go crazy on the dance floor. China mabit ailiza DJ Medico tidware. Switch funo juone lamo. Olo nkechani kuru TV na nayo. Olo mobani ukari panji pakati umwa. We came for the beer and the dance na magelo. Chisakapu baritina oro pamela. Kuno kweta bwela siti fomereza kamela.
Hey, first time na isako kuno party. Na double fiat FT ref kanji. Jiba na magelo wa mapumbari. Patoke na chitaka kulina mayo bari.
Betele chikapu nwemo. Mgatwa mwoneka nishifidi buino. Apa kushani na poneke na magelo. Neka fechi deni da.
Neka tumone dance. Hey. Neka tumone dance.
Apo pe ni apo.
Neka tumone dance. Ta kushana wa mapumbari deji.
Apo pe ni apo.
Okay. She like a chili lech. Jamu mafinet. Okay. Hello Mr. Kims, I see you.
Medical Sounds.
Yeah.
Alkin Studios.
Yo Chief K Kopara. Atishani apu. Aha. Medico pa feeling bad. Kama unfe finisha patu apoda. Anko Peles. Ati buanja apu. Yeah.